Nadi. Is it true? Umenichagua mimi. Kuna fununu. Unamuo yule. Ah, let me play the guitar. Tubanjuke. Tuzunguke mita. Tuwalike. Harusi itafana. Wabambike wale. Isukuti love like mayonde. No stress baby usikunde. Forever love ni kupende. Chini na juu pia upande. Isiwa scandals kiwilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uze. Oh my love I surrender. Myself to you me I render. Eka muziki rumba na benga. Chini kwa chini situ takwenda. Tuvume kajuk na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. Don't fight for sin, no kusema. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way. Hizi kukuruka kara
za nini sasa?
Achana na wale wagombi
wanuleta siasa.
Niambia, nichangia. Kama ni nyimbo ni kuimbia. Eza litalo makazi ya bolingo. Isi wa scandals kiwilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uzeni. Tuvume kajuk na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. Don't fight for sin, no kusema. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way. Nikuite papa. Nanita mama, nikuite papa, nanita mama, nikuite papa, nanita mama, nikuite papa, nikuite papa, nanita mama, nikuite papa.